jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kala kedi de studio tamani odo sa yo saki kima do usman di ko halante kabaru jigondi do di yudi men zan la presse le bamako gani kante garani en bogi jan to bangal yambereji chakete hitande de lamu o bami dabereji le ngalur meden mawnde de faraani yimbe jawle mudum e wila amo lamu onon kana jama o fabo jangina o goto du sutama chakete yontere de le golleji yimbe jogi be kabardo be le wuduleni meden nenno yo batte jangina makko annasaranka ku woni ko suutimo nokuje je video chami ila garangal smartphone fa ana wondi du e uddude le nokuje kewde nenno tampere du golle mudon ana heweddi yo di ngoni sembe kabaruji men jogani on bismillah maron le dosti jota mani takete hitande nde yo wattuji farratiji le ngalur meden mawne de dum e wonde yo wadde fa yimbe e jawlum e ndena be gondi dum be laamu ardini ana wawi latadudu wawa latadudu se yimbe notaki habbiti meden ne dun laamu ko woni dum woni ko laamu ko meden kulliti kanko maram kulwale usman nyali buli e be gonno le gollerde yogaje kede ko kanko usman nyali buli e mumni sendi bu kebani on
duldeji mawlud en wel ngadi kasara mawdo fu wadai e wi directeur regional police bamako le timol hitande de dabareji kewdi bamama fande nagu hebe li ngallurende dabareji bamadi ana pawi downa jamare de e jawdele mu ben kibirta de nagu kede ko commissaire divisionnaire siaka buran sidibe directeur regional police national bamako holiti wede
Nifi dabareji beidude gollobe men tafon kanye kake gollerde buri fu wonde luga gollo do lawi mawdi kanye lawi di fu kanye nokule do jama an hawrita min gattani hakkile kabaru checkpoint ngaji satu yibe ana kollita metti mabbe dum mun imade mun yo lugade mobilaji anditinde yibe le gombe le majji kanye ndartude so tawe drogue ngaji na mafe ana hen
head agence nationale pour la sécurité routière anazer imadaraji ana gonde wade fa himbe kollite no kani wadde directeur agence o holiti wide himbe teddinta sariyaji bamanaadi laawi o madarta e yobe do laaybe teddina sariyaji bamanaadi laawi kede ko mamadou sidiki konati wi kanko wonno directeur anazer
en cette fin d'année le
vol ndu wattu chakite hitane adadu police be do laawi beydama bidum mila wide himbe le gombe e koyde mun anan kani nawtorade tin yalla be benden jehe seda seda tabbe sariya ji do vitesse ngaji sabe de holitama wide sababu accident ngaji e maite do lawi arandi yo vitesse ngaji ino patinga ne sipora 3 na sipora 4 kape sentir ngaji somide le mobilaji latiki donnowo kanye yimbe le kiddibe gobbe le majjun patinga rendu dolo na kulleji ji bondiroji hakkile son donne mobile na
moto
yambereji timode hitande yo wattu mo himbe kuyanta sanne fande na gabe mon fu an hani watninde hore mudon hakille
kala ko jiddon famitaade do mbay fodaade fa do beme am ande Facebook na Twitter do mbay noddudu numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fande kon hakilaaji modon yimbe jomben kabardo be anda ko ngoni du cuuti jangino goto asore jabbinde ne le commune jaka o le cercle tenengu cede en ka kuliti yo finance lumon kobe le punas lumon kobe suuta anda ka ko sabi dundu wonko goto gondo tenengu sefodi usman yale buli kedo dembe
do lawol tenengu e mopti le finance lumon kobe wonno le mudu woni ko suuta o suutam e wi hawrube hen tagal ko himbe wonno be le finance o fu luga suutu bembe ye himbe joginobe kabord e be kewno du sanne e dar pinage o kake himbe fuube lugi tagal mudum wonno ko be jaadi e makko sabbe tawi talki holitindi wido o janginowo dum wadi de be dilide e makko e wi tawda nobbe makko be ni o sutira nangube mbbe ana kewno anda ka dukkudo be goni dum wadi hakkunde kwa e kwa kuru o nokku le lamu janne woni illa o suuta wala fuko marta kumpa e kabaru makko won winnobe o yoppitama tagal horngoji min tawi o yoppitaka fa joni o won e juude nangube mbbe tawene be en baminino aadi yo tawda be wiide yoppitam
Gouba terroriste Front de Libération du Massina nan mantorike hono sutugo gol les communiqués mum nana sutube mo be kan dokki tajaral yo batte o ma jangina jande annasara en heedi ton o wadi se nabi mum journaliste goto kanko Bokar Yalkuedu mo journal le pays jukama bete hande lebi jegon kasu fawarde e didi kafu yo sunna se ofili ko no majjun beedete e jukkoje makko kesede le ko waddunoma e cour constitutionnel ko Le jipor de avion, bamako senu dono, drog nangama nyande alande, golle de habore e kutle chikiroje de, nangi ko warte milioji chapanjoy sefa. Non chikita do, yo debo jade le di Zimbabwe nudirte do, tav gawasa, doren, nenno kanko Mohamed Kanute, o nantino kabaruji o horeje, golle de, nukuji habore kutle chikiroje de, wanko sefeti Mohamed Ali agalida kedana mumin sendebu
la passager avait
debo o ana jogino kulleji jigoji hakkille luga gollo kolliti wide yusifa drago lollirdo heroin brin insu ino le valise goto so dum sottama kalisimu ana puri milioji debe sapo budi sifa min taiki ti wide sifa drago ngaji kewbi ana bettiro le leji malindi ko yata e kiloji joy nanganoma lewru septembre yabido nangado joni ana puri kilo jiddi e feccere kabaruji ko kebde wiyama le leydi malindi drog o hanino warde sabede debbo o politi wiide biddo leydi mali goto hanno warde nangude dum ko anda jum ndeno mi de mila wiide le lumoji leydi malindi du hanino natude kaluga gol ana wondi e wade
hono cakite hitande dedu ndartabe ko keba ana kewi e do lawi di be fudu wobe sottobe kaki non nene hewbe mabbe ka fu yo jangobe lekkal yo kufinaaji kanyi ekipi de yesu suka be ciotata e wi mabbe non yo wattu mobe kebata kaalisi pad mabbe fuddititinde jande keddana usman nyaali buli e mumini sendebu
le hakkundere gendidi le o wattu timmode hitande kulantere suka be nandinoje e ngeminoje buri fusottede to gude kulle ana wara hakkunde chapande joyi yaade temedere e wi be yeyobe dum yogabe yo dum wattu non ka o golle ana wawi wadde faabe keba daranade haajuji mabbe ka fu e tawe be kuliti wide wattu joni o cuggu wala sanne yottaki e dubbe jabbiide
di ko finaaji shottami fa sukka sadda way am min mi wala e jande dum waddani kan sodde mi wala ballo waddani kan du daraade nyalama fu mi de heba temed joni na temed jeegom yudi noga fa wadde chabantete go lewndu yimbe ana cioda nal benima 31 gonden joni o cuggu ana wuli seeda saatu mi de wawi sottude uynay tati nyalama fu mi jangoo si jande banti mi fuddi tan min mi sottali sabe luma wala
sarabe yogabe kuliti wide sodde de kulle do di lawi buri yade nato di le lumoji di to tawanta jama ana nyudindiri
ga buri yafude dina yade le lumo lumo go ana billi se anate yaftude ma yafa minen sodde ga men cubi dina nadde lumo go suka am yo kadle superman jogi se o sodi dum lato complet ko bonno to nyande 31 de nadu nyande go lewru o huwi dum fasande
o wattu sukabe hewbe kuliti wide ana gondi e wadde hajuji kewdi ko ay wadde faakebe hen nafa donnobe mutungaaji e mobilaaji kolliti wiide e be ndaro do laawi di dun an way wadde kasaraaji yayobe kana nadde hakkunde mobilaaji di
on pami yotokarabe di don pacitani o do kabaru nuku jeje video ngaji du ana gondi e majjudo seeda seeda leleedi meden di ujinaaji kewdu sukaabe dira nanno fe pijira o do kabaru pade smartphone warde nena nuku jeje kewda uddi nena kede tokarabe nena kede kanko usman nyaali buule e mumni sende bu ko be kebani
lay boli bamako do jaruno da fu atawan nokkuje do je video ngaji ngodi to gonde handen do sabe heugol telephone android ngaji jombe den nokkuje quality wide lumo mube metti sed e keddide do di fijirdeji ngatte be quality wide e be keba hen nafa seda mamadou sisogo o jango wonon wuriti nokku do je video ngaji ngatte
c'est le jeu qui va te faire
je o ana audita hakkile satu fu sara joha andana dun sanni minitaji sappo yo budi noga nyandem fu ujunaji didi na uju nere min kebata asaware warde alan suka bengarata sanne ndendu min kebata kalis
beaucoup de bénéfices au fait
korsini be je video quality wi de nokuje be nokuje do neddo yata no fa yewtin hore mum
kamba yewtere ta joamin nokay na debe min jobata mi denga da parie komo futte me didi mo gagni fu hebata dum mi joan satu idum welna hakkile kamba heddade cuudi patimi yalta joamin mi do jo je video sabe mi do yidi
parce que ça me plaît
sarabe yoga be quality wide ya god suka be de nokuje wadan fa be keddo nokko goto kede ko ismail bagayo gowi o sara suka be lekkol
le salle de jeu c'est bon
to je ngaji ana wadde idu modjani suka weekend ngaji be mbawi wonde don yo dun samti dina wattu de be jangi suka be yoka be ana mara kalisi kambam yalla kabe e girabe mabbe ana fiji
longtemps avec des amis
Studio Tamani, yo fa balla mu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Sengarte kabaruji region gaji meden keben famu hono yimbe be anda ka ko ngoni ka ciuti conseil wuro nokara Adam Hamma Dikko le cercle du ansa ngol suutu gon non jokki engol Hamma Bura manna nyande 16 lewru decembre yimbe ton nan ana kulti oda kabaru faburi haadi wala volontaire en croix rouge du fuddi jande balde tati beta hande yo croix rouge danoise darani jawdu mudum fa be do mbawa notade nyawbe kala heedi do be gorri yalla ana buytana dum an mudum nan hawrobe henbe be juri gawo menaka buren fa warde an songo kanyu e almustrat Jabar nawtorade on ordinateur ngaji le gollidal gollobe lamadu fuddi beete hande kulukoro ana buri chapane jeegon region o fuddube de do jande fa kebana jubbinira golle o yalla ama foccho do kadde di do kabaruji kedde hedal fa hande yotrema ana yesa yen tawde ko warata